money. I've been striving so hard, trying to make you my close neighbor. But you brutally denying my hustling. Nikikutongoza sasa hivi unaletea mambo ya way back. Kitu unafanya ni kuhakikisha sikushiki. Unataka nisiache historia kwako hata siku nikifariki. Hivi unaona hizi dhiki nazopitia, muda mwingine wananitenga marafiki. Kisa nimekukosa wewe, siwe hata rafiki mnafiki. Kama na wewe unipendi, niambie tu kweli, so hivi unavyonichapa hizi stick. I'm so weak. Unawapendelea kina visa na fiki. Unawatesa dada zetu mpaka wajitutumue kaa pipi. Najua una kiburi uambiliki. Wewe ulininyang'anya gigi kikatili, ukaenda ukampa liki. Inaumiza, inaumiza nakwambia. Usinione nimeamka mi jana, nilipiga deshi mkono kinywani sikutia. Bora tungebaki kwenye bata trade tu, ujio wako na ujutia. Walaji wa nchi unawapendelea, sisi walala hoi unatufukia. I'm reluctant of having new relationship. Mala sina cha kufungua, sina bank account wala sina cash zaidi ya kufungua zip. Na kuona unawashobokea wengine tena unawapigia, ila mimi unanibipu. Unajidisplay kwa with infinity time, ila nashangaa kwangu unakuja kama clip. It's not fair. Dear man, look at me, look at my life, unanionea. When I'm looking back into my family, na wewe unavozidi kutokomea. Nakosa nguvu kabisa, nazidi kujikondea. Dear man, wanilu lichangua useto na wale wanafanya maasi. Wakati sisi tunaokutafuta kwa haki, ila bado hatukupati. Mbona wao hawadati, ila sisi umetufanya vibaraka. Tukushike ni mpaka tushike manati. Au labda masharti na yakosea, au pengine bado wakati. Au labda nashindwa kuzielewa hizo nyakati za kuinda plus na kosa manati. How many patients have died before patani na doctor kisa wewe? Pesa unafanya makusudi sana, naomba kaa chini unielewe. Wana wengine wanauziwa kesi kisa wewe, penye palistahili no wenyewe wanaweka yesi. Kisa wewe watu wanauana na wewe unaona blessings. Hivu ni mpole au mcheshi? Wewe ni mfupi au mrefu? Just wanna know, let me test you. Dear man, I'm still here before you, trying to deliver my complaints. Nikiulizwa kwa nini nakuwa hivi, najibu the reason is you. Kisa wewe hata false statement kwa court zinaonekana ni true. I'm calling you dear man. Nina beef na wewe so utani. Maana naona unanichukulia sana poa kiasi, nikiwa nje wenzangu wanakuingiza ndani. Vipi nikupate sasa? Au labda nichome ubani? Au nitoe kafara kilele ziwe nyingi msibani? Au labda nizidishe tu imani? We mshenzi, mbona unafaiti kwa giza? Njoo tuonyeshane uwanjani, tumalize tofauti zetu. Japo unanichukia, nikubali hata kinafiki kwangu fresh tu. Diamani, diamani, diamani. Ukipata buda naomba tuyamalize. Wako mtiifu katika kukutafuta.
Next unicorn sound wave.